Well, the topic we actually
have. Ewe ke umxolo esinawo esisoloko sinawo usheka ungena kutshintsha.
About the second coming of Jesus Christ.
Umalunga nokubuya kwesibini kwaYesu Kristu. Malunga nokuzaliseka kwesiprofeti seBhayibhile. Malunga nokubuyiswa kwento zonke ezinikwe ibandla nguThixo kwasekuqaleni. Ngoko ke kumalunga nenkosi uYesu efumane ekubuyeni kwayo ibandla elithwala igama lakhe njengelizwi lakhe njengemvelo yakhe okuthe kwaba ngabaxhamli komoya wakhe ibandla elithe lazibandakanya kuye ibandla elilungileyo lilungele ukuwushiya lomhlaba lihambe kunye naye liye ebuqaqawulini. Siyazi ukuba maninzi amahlelo kodwa enyanisweni linye kuphela ibandla likaThixo philayo, kwaye inkosi yayithetha ngeli bandla kwivangeli kaMateyu isahluko se-16 esithindi yawukwakha ibandla lam namasango elabafileyo akayikuloyisa. Namhla kuninzi okwakhiwayo ubunye bamabandla kwihlabathi lonke kumahlelo ngamahlelo. Phakathi kwa konke ke oko inkosi yakha elayo ibandla inqaku ke ngoko kukuba siqaphele inxalenye yesiprofetho kulo icebo losindiso ukuze sibe nokukhokelwa ngumoya sazi ukuba esi sithuba simalunga nantoni na. Size ngoko siqaphele ukuba ixesha selihambe kangakanani na, kwaye kusondele kangakanani na ukubuya kwenkosi. Kwakhona nakwakhona ndibuze ukuba yintoni eza kwenzeka phayana eGulf. Anawuthetha nanye into ngaloo nto njengoba ndenjayo ndenjenjalo kwasekuqaleni. Kuyawumisela nje imvakalelo enye ukuba kubonakaliswe ukuba kuya kuba njani na xa ihlabathi lonke na ngokuchasene noSirayeli kufune ukuba ezi ndawo zimiweyo ukuba zikhululwe. Yonke laa nguqu yenzekayo phana ithe yahamba nje kakuhle kwade kathi kanti into enye le kuzawuba lula uba iphinde iphindwe.
Everything else will settle into peace and safety. But that is where the great and final conflict will take place. And it is, of course, associated with the day of the Lord. We must recognize this very clearly and distinctly.
Izibhalo ezincwele ngenene ziyangqina ukuba iintlanga zehlabathi ziya kuhlangana ngokuchasene noSirayeli. Oku kuyashiyeka kulinqaku elingundoqo kude kube sekupheleni. Yonke enye into ke izawuhlala kuxolo nokunqaba, kodwa kulapho lo mdubadube mkhulu wokugqibela uza kwenzeka khona. Kwaye ewe ke kubandakanywa nemini yenkosi. Kumele siqaphele oku ngokucacileyo ngokukhethekileyo kwilizwi lesiprofetho apha kwiinkonzo zethu. Asithi ngokwethu sithethe ngemizekeliso apha ngoncedo lukaThixo, sifuna ukungena kwinzulu yezinto ukuze sifundiswe nguThixo, ukuze sifumane ingaphakathi elivela kuThixo nemboniselo epheleleyo yento eyenzekayo ngoku. Kuze sithi xa siqaphela ukuba siphila kumaxesha esiphelo kwaye ndiyakholwa ukuba yinto umntu ngamnye kuthileyo namhla bayikholwayo, nditsho kwabangakholwayo sele beqaphela ukuba izinto azinakuqhubeka ngolu hlobo ide, kodwa asinqweneleli ukwenza uloyiko, kodwa sifuna ukwenza isilumkiso ukuba bonke abanqweneli ukuza enkosini kumele ngokulula baze ngoku, bangalindi kude kuphele ixesha. Esi silumkiso singxamileyo kumele siphindwe kwakhona nakwakhona, ukuze kungabikho mntu uyawuthi ngenye imini kwabo bangabagxeki basibeka icala loba khange sizicacise. Asidlali inkolo apha kwaye asiqhubi nkqubo, silapha khona ukuze uThixo enze umsebenzi ngathi sibe nokuqhagamshelana kunye naye, singene ebudlelwaneni kunye naye, njengoba nditshilo ukuba sifumane ukukhokhelwa ngumoya kwixesha lethu, kodwa hayi imiyalelo nje kodwa usindiso, ukuzalwa ngokutsha nakukonke oko uThixo akuthembisileyo wakwenza. Kwaye ewe ke umyalelo nentshayelelo kwindawo yesiprofetho kwicebo losindiso. Siyazi kuba ngoku siphila kwimihla yenceba nobabalo. Paulus ubhala kwabaseKorinte esithi, lena imini yosindiso, elixesha elamkeleke kakuhle, andiyi kuzifunda zonke izibhalo kodwa ndizawuxela nje iindawo ezikuzo ukuze abo bangaziqhelanga kakhulu bangayozijonga. Ncwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesithandathu umqolo wesibini nowesithathu. Ngokunjalo ibhekisela ku-Isaya isahluko samashumi amane anethoba umqolo wesibhozo nekwezinye iindima kwisibhalo esingcwele. Kodwa le mini yosindiso yimini apho uThixo azisa usindiso ngoKristu eluntwini lonke. Kwaye sifundile kwivangeli kaMateyu ukuba inkosi ngokwayo iye yabiza yathi, izani kum nonke nina nisindwayo nibulalekayo ngumthwalo okukushiyeka kuyinyaniso kude kube sekupheleni kwexesha lenceba. Kodwa xa le mini yosindiso ithe yadlula, ngoko ke imini yenkosi iyawuqala. Kwayimini yenkosi iyawuthi emva koko ibe yimini eyoyikekayo, iyawuvutha njengeziko. Kwaye ndifunda ngamabomi le miqolo noxa sele siyiqhelile ukuba ikubonise ngokucacileyo ukuba le mini ngenyaniso iqhagamshelane nenkqubo yokwakha kokugqibela nokujongana kokugqibela okuphakathi kukaSirayeli neentshaba zakhe. Sekunjalo ke njengoba sibona iintshaba ngoku ziphayana empuma hayi entshona, utshaba lokugqibela luvela phana entshona hayi empuma njengoba kunjalo ngoku. Kodwa sawungena kwiinkcukacha emva kwexesha. Ndifunda kumprofeti Malaki isahluko sesine umqolo wokuqala. Malaki isahluko sesine umqolo wokuqala, ngokuba uyabonani, yeza imini evutha njengeziko, bakuba zindiza bonke abakhukhumale nabenzi bonke bokungendawo, ibalenye lo mini izayo, utsho uYehova wemikhosi, ingabashiyeli ngcambu nasebe. Emva koko ngokukhawuleza umqolo wesihlanu, yabonani ndiyakuthumela kuni uEliya umprofeti, ingekafiki imini enkulu eyoyikekayo kaYehova. ngoku masichile siye kumprofeti Yoweli sifunde kwizahluko ezimbini incwadi kaYoweli sifunda kuYoweli sahluko sesibini emva koko siyofunda kwisahluko sesithathu emva koko sawubona ukuba kungena kakuhle ngokugqibeleleyo kunye netywina lesithandathu ngokunjalo nemini yenkosi uYoweli isahluko sesibini umqolo wokuqala vuthelani isigodlo eziyoni nihlabe umkhosi entabeni yami engcwele baqubude bonke abemi belizwe ngokuba isiza imini kaYehova kuba isondele imini yobumnyama nesithokothoko imini enamafu amnyama anjengokuthi qhiphu kokusa phezu kweentaba abantu abaninzi abanamandla akuzanga kube nje naphakade emva kwabo akusayi kuza kubuye kube nje kude kuse eminyakeni yezizukulwana ngezizukulwana
shall withdraw their shining, and the Lord shall utter his voice before his army, for his camp is very great, for he is strong that executes
emba koko iti
for the day of the Lord
pambi kwabo kuchisa umlilo nasemba kwabo kuhaula ilangaje ilizwe linjengomyezo we-Eden phambi kwabo emva kwabo linjengentlango enkangala ungaqhubeka ufunde ba uyathanda ndithanda ufunda umqolo weshumi neshumi elinanye apha kwisahluko esinye phambi kwabo uyagungqa umhlaba liyanyikima izulu lisuke laba mnyama ilanga nenyanga neenkwenkwezi zibufinyezile ubumhlophe bazo uYehova ukhupha izwi lakhe phambi kwempi yakhe kuba mkhulu kakhulu umkhosi wakhe kuba unamandla umenzi welizwi lakhe kuba inkulu imini kaYehova yoyikeka kunene ngubani na onokuyinyamezela ndifunda le miqolo ngamabomu khona ukuze sazi ukuba iyeza imini yenkosi kwaye uThixo waba neenjongo zokuthumela umprofeti phambi uba ifike imini yenkosi wenje njalo ukuze azise umyalezo ongcwele ukuze akhuphe isilumkiso sokugqibela kubantu bakaThixo kodwa inyaniso yileyo kukuba ulungiselelo okanye iminyadala eqhubekayo ngoku kubandakanya kosopolitiki kwilizwe lonke jikelelele ngokukhethekileyo ke malunga nosirayeli ziyenzeka ndiye ndamele ndijonge apha iindaba ezithile endinazo aphambi kwam njengephephandaba lithi kalifundeka indoda esembuzweni ukutsho ke uHussein wayenephupha kwaye nokuba uyakholo okanye awukholo yonke into ikhomba uSirayeli mamen kwinto awayelawula eyixela phayana ezindabeni umyalezo ovela kumprofeti njengoba usazi uMuhammad uthetha okunintsi kwilizwe lamamuslim ngaphezu koKristu esenjenjalo kumaKristu kuba uAllah nguThixo uMuhammad ngumprofeti wakhe kwaye le ndoda eBaghdad ithi umprofeti wabonakala kuye wamnika umyalezo ndithanda ukufunda oko ke ngoku umyalezo ovela kumprofeti ngokwephephandaba leKuwait ubanibani uSaddam Hussein uxela iphupha lakhe elo umprofeti uMuhammad athe uvele kuye ngolu hlobo umprofeti ubonakele kum ekulaleni kwam enxibe ngokupheleleyo ezimhlophe ezicikizekileyo kodwa okucacileyo kukhona into anexhala ngayo Oh, mprofeti katik, ndacho kuye. Yintoni na le unqwenelayo kum waphendula. Ndizile Satan ukuze ndifumane ba undiphulaphule uyimpazamo enkulu. Yintoni na umprofeti ndambuza. Kwaze wathi, ndiyabona ukuba iziqhushumbisi zakho zisetyenziswa ngendlela engeyiyo. Kanjani? Ndambuza. Kwaze waphendula wathi, azikhombanga kwindlela elungileyo. Siyazi ukuba zikhombe phi ngoku. Ngoku zikhombe eSaudi Arabia, apho onke lawo majoni ahlangene khona. Yiloo nto umbuzo usitsho la mbuzo. Impendulo ithi ke, azikhombanga iziqhushumbisi zakho kwindlela elungileyo. Azikakhombi kuSirayeli ngoku, azikakhombi kwindlela elungileyo ngoku. Yeyiphi indlela elungileyo oyinqwenelayo, umprofethi wenkosi? Ndambuza. Waze waphendula wathi, uyayazi indlela. Uyayazi indlela. He, uthini ke ngoku? Waphendula wathi, uyayazi indlela. Uyayazi indlela. Nizawugqiba nje ukufunda oku. Uyayazi indlela kwaye kumele uyilungise. Ungabi naxhala, izawulungiswa kodwa kuphela xa ixesha lilungile. Into esenza buhlungu ngenyaniso yinyaniso yokuba ukuvubunzima okuninzi kumele kuze phambi koba uThixo amisele ukulawula kwakhe ngenyaniso ubukumkani bukaKristu emhlabeni. Kwaye ngokunjalo nje ngoba sivile inyaniso yoba izifonyo zerhasi zithe zakhutshwa ngokuba koyikwa ukuba ezirhasi zizawuba netyhefu ezawusetyenziswa. Noba uyakholwa okanye akukholwa, kodwa sele kubhaliwe kwizibhalo ezingcwele oko kuza kwenzeka kudabi xa kusenzeka udabi lokugqibela. Ndiza kufundela kumprofeti uZakariya isahluko seshumini nesine, umqolo weshumini nesibini. UZakariya isahluko seshumini nesine, umqolo weshumini nesibini. Siso esi isibetho ayakuzibetha ngaso uYehova zonke izizwe eziyiphumele umkhosi Yerusalem. Uya kuyincuncuthekisa inyama yomntu emi ngeenyawo zakhe, aphelele amehlo akhe emakolomeni awo, luphelele ulwimi lwakhe emlonyeni wakhe. Yintoni na lena kanye le nto abantu sele beyoyika? Ngokuba ukuba le rhasi inetyhefu inganconywa kuThixo, ewe yayisele umkhosi waseJamani owayizisayo uhlazo olungenawufunyanwa kwenye indawo emhlabeni. Kodwa xa ezirhasi zinetyhefu zikhutshwa, abantu bazawube seme ngeenyawo zabo. Uyabona, qaphela amehlo abo awubola, amalimi abo abole, yonke into chaphazeleke. Ngoku basame ngeenyawo zabo ubone ukuba inkosi uThixo yayikwazi ukuxela kakuhle izinto kwade kudala, into ezawukwenzeka kwayeyawukwenzeka kanjani. UThixo wayekwazi ukuba neenkcukacha zibhalwe phantsi. Uyazi kangoba ndiye ndizifunda zonke ezi zinto, kuye kundongamela ngakumbi. Kumangalisa kunjani na uThixo wayekwazi ukuba abe nembali yonke epheleleyo kunye namacebo eminyadala ibhaliwe kwangaphambili. Nditsho nalo mxholo othi imfazwe engcwele, yinto lena uSirayeli, iintshaba zikaSirayeli eziyitshoyo zithi lena yimfazwe engcwele. Kwa eli gama liyabonakala eBhayibhileni kuYoweli isahluko sesithathu umqolo wethoba. KuYoweli isahluko sesithathu umqolo wethoba. Memezani oku ezintlangeni, ngcwalisani imfazwe. Xoxani amagorha makafike enyuke onke amadoda okulwa. Ngokunjalo ke umqolo weshumene sibini uthi mazixoxwe zinyuke iintlanga ziye entilini yakwaYoshafati ngokuba ndiya kuhlala phantsi khona ukuze ndizigwebe zonke iintlanga zangenxa zonke. Yaqhubeka iqhubeke ke ngoku sisele sibona ukuba izinto ziyenzeka, ewe sele zizanyazanywa ngendlela ezizawukwenzeka ngayo emzalisekweni. Ngoku isixeko sikazwelonke sithi ukuba iKuwait ngoku bekuyafika ixesha xa ukuxhesheka kuyakwenzeka kuIsrayeli ngokuba uthi ngoku buyisela iindawo ezimiweyo. Impendulo isathi hayi, ngoku kwakheka umkhosi phayana lize ilizwi likaThixo lizaliseke kanye kwakhona. Konke nokutsho kukuba nabani na ojonga emephini uzawubona ukuba uIsrayeli iseyindlela ende kwimida uThixo anenjongayo kwilizwe. Udinga uba ufunde nje iincwadi zikaMoses nezikaYoshua, amacala amabini izizwe ezimbini ezineziqingatha zimiselwe phayana empuma yeJordan. Zonke ezi ndawo kumele zibuye zezabantu bakaIsrayeli. AyingoIsrayeli ozibangela iindawo, zintshaba ezibanga iindawo. Kodwa ke ngoku iindima ezidlalwayo zibuyiselwa ngasemva. Abantu abanakuqaphela ukuba yintoni na uThixo imiseleyo kwicebo lakhe losindiso. Sekunjalo ke masiyekele enkosini, konke kumele kwenzeke kwaye thabathe isenzo sakhona. Siyabona ke sekunjalo ukuba izinto zihambela phambili kancinci kodwa ngokuqinisekileyo ziya kulandlela. Mthanda ufunda kumprofeti uDanieli, emva koko izibhalo ezimbalwa ngokuba nguye ekwathi ngendlela ekhethekileyo kumnqophisi omdala wavunyelwa nguThixo wanikwa inceba nenyweba noba abone aze amtyhilele izinto ezihambela kude kube kumaxesha esiphelo. Kwaye ngokukhethekileyo kwisahluko sesibini kuDanieli, mhlawumbi singakufunda oku apha. Ungafunda nje izinto ezimbalwa. UNebukadinetsari wayenephupha, wayefuna uba elaphupha licaciswe kuDanieli, isahluko sesibini umqolo wesine. Amakaledi athetha ke kukumkani ngesi Aram athi, kumkani idla ubomi ngonaphakade, balawulele abakhonzi bakho iphupha elo sokuxelela ukutyhilwa kwalo. Waphendula kumkani wathi kumakaledi, ilizwi lam malazeke ukuba nithanga nindazise iphupha elo nokutyhilwa kwalo. Niyakwenziwa izigqwenga, izindlu zenu zenziwe indawo ekuyiwa kuyo endle ukuba nithe nalixela iphupha elo nokutyhilwa kwalo. Nozuza kum izipho nemivuzo nembeko enkulu. Ngako oko ndixeleleni iphupha nokutyhilwa kwalo. Njengoba sazi abanye benu abaqheleneyo neBhayibhile babefuna nje ukutsala iwulo emehlweni okumkani, babefuna ukuba abaxelele iphupha baze bazame ukwenza icebo lento ethile bayise kukumkani. Yiyo kanye le nto kumkani wayengayifuni, wazixelela wathi ukuba la madoda ayakwazi ukucacisa amaphupha atyhile iphupha, ngoku kumele akwazi ukuba alazi iphupha ngokwalo ngaso isityhilelo. Ngokuba iphupha abakhange balixele balifumane ngesityhilelo, ndizawukholwa njani na ukuba ingcaciso lebazanayo iyinyaniso? Wayefuna ukuqiniseka, wayengafuni ukuva uqikelelo oluthile, wayefuna ukuva inyaniso. Kwaye nonke niyalazi bali ukuba kwajika kwenzeka ntoni ewe sabona kubo kanye wayibona ukuba bazama nje ukufumana ixesha ukuba baxoxe phakathi kwabo ukuze bamqhathe waze wathatha isigqibo sokuba wathi apha kumxolo wethoba ukuba ke anithanga nindazise iphupha mnye umthetho kuni ngokuba nibhunge ngokuthetha amazwi angamanga onakalisayo phambi kwam lide ixesha libe lilimbi ngako oko ndityeleni iphupha elo ndazi ke ukuba nondixelela ukutyhilwa kwalo. Isahluko sesibini, umqolo wethoba. Impendulo yayilula, akekho umntu emhlabeni onako ukuzalisekisa lo mnqweno. Wayengekho umntu phayana, kodwa ngoko yayikhona indoda eyavayo, kwaye siyafunda ngako oku kumqolo weshumi nesibini. Ngenxa yoko waqumba ukumkani, waba noburhalarhume obukhulu, wathi mazitshatyalaliswe zonke izilumko zaseBhabheli. Kwaphuma umthetho wokuba mazibulawe izilumko. Bamfuna ke noDaniel namakholwane akhe ukuba bababulale. Waza waphendula ngecebo nangengqondo uDaniel ku-Ariyuki, umthetheli wabasiki bokumkani, obephume weza kubulala izilumko zaseBhabheli. Waphendula wathi ku-Ariyuki, obenegunya lakomkhulu, yini na ukuba kuphume umthetho onje ukuba bukhali kukumkani? Wazo Ariyoke wamazisa uDaniyeli le nto. UDaniyeli wangena wacela ukumkani ukuba amphe ixesha ukuba amxelele ukumkani ukutyhilwa kwephupha elo. Waza uDaniyeli wayeqinisekile ukuba uThixo akayikumlahlela zandla kule yuri nomngcipheko. Wayesazi ngokunjalo ukuba wayengeyonxalenye yamadoda azizilumko zaseBhabheli, kodwa uza kusifumana isityhilelo kubulumko bukaThixo. Ngoko ke wacela ukuba lo myalelo mawukhumiswe okwexeshana ade uThixo anike impendulo. Emva koko siyaqhubeka sifunda apha ukuba wajika kubahlobo bakhe umqolo weshumi nesixhenxe. Kwaza uDaniel waya endlwini yakhe wayazisa oHananiya noMishayeli noAzariya amakhulwane akhe le nto, ukuze bacele imfesane kuThixo wamazulu ngenxa yale mfihlakalo, ukuze bangatshatyalaliswa uDaniel namakholwane akhe kunye nezinye izilumko zaseBhabheli. Kweyona yure inomngcupheko kumxholo womthandazo phakathi kwabo baseBhabheli bengabantu bakaThixo. Zintanda, siyakholwa ukuba sikweli hlabathi kwaye kunintsi okwaseBhabheli nokudubadubeka, kodwa asingaba beli hlabathi, kwaye siphumile eBhabheli kwaye sinelungelo loba samkele impendulo evela kuThixo. Yazi, xa ndithenda kufunda oko khona into eyandichukumisa ngenene. Umzana uRusi uthe mva nje wafunda kwintshumayelo kamzana uBranham apha eKrefeld, kanye kumaphepha okuqala kule ntshumayelo umzana uBranham uyangqina ukuba ebene mibuzo nempendulo malunga nabantu abangamashumi amabini befuna ukumbuza imibuzo bedinga iingcebiso ngokunjalo. Emva koko umzana uBranham wangqina ukuba yonke imeko nganye yatyhilwa kuye kwangaphambili, kwaye besele bhale phantsi ukuba ngubani ozokuza, abantu babe dinga izinto ezinjani. Wabhala impendulo ecaleni kwemibuzo njengoba ndikufundile apha malunga nomprofeti uDaniel ke kwandihlasela ngenene ukuba uThixo ngenene ebenendoda kwimihla yethu eyayingengosaziwayo engakhange kube njalo kodwa yaba indoda yakwaThixo umprofeti owabona imibono ewe kakuhle kakuhle wabona amaphupha abanye abantu babe nayo ngaphambili embonweni nje ezo zinto wayezibona emaphupheni akhe kwaye wayekwazi ukuzipapasha ezo zinto malunga nemnyadala engamashumi amabini ukutsho amaphupha okanye imidla yabantu noba yintoni na enye kwaye abanye ewe bakujonga oko bazeboneliseka besazi ukuba akekho umntu onakukwenza oku kuphela nguThixo owazi iintliziyo iingcinga ingqondo nazo zonke iimeko zabantu yandomeleza ngexesha elinye yandigcwalisa ngovuyo ukwazi ukuba phakathi kwebhabheli yanamhlanje apho abavangeli bonke nabashumayeli bathe batsalwa kuyo yayikho ngenene indoda eyayinoqhagamshelwano kunye noThixo indoda ethunywe nguThixo inomyalezo ongcwele wesi sigaba izolo eSalzburg sekunjalo ke ingcinga iyavela kum engqondweni ngoba amanenekazi amathathu athe ashiya igumbi lokufundela ndazifumana ndicinga kuba indoda yakwaThixo ithe amadoda akwaThixo athe abaziziyatha kulo mhlaba uda uyabhala uPaulus bhala abaseKorinte kwamkholisa uThixo ngabo ubuyatha bokushumayela ukuze kusindiswa obakholwayo kuba sijonga esisukulwana ngoko ke wonke umntu kungekho kucelwa kwamagama kusuka kwoyena mkhulu noyena mvangeli ongusaziwa kakhulu kumhla wethu yezantsi kwoyena unenxaxeba enkulu kosaziwayo bonke bathe bamkelwa sisixeko bonke bathe baphumelela ngovuyo abalahlelwa ngaphandle izidenge kuphela ezingakhange zingene naphi na kuba kungekho ndawo kumabandla amiselweyo yayingumzana uBranham kuko konke wayenjengomlahlelwa ngaphandle kodwa ingaba uKristu naye zangave ubunzima ngaphandle kwesixeko ngaba nathi akumelanga uba simile ngaphandle kwesixeko na sithwale uhlazo lukaYesu Kristu bekumele ndibuze umbuzo omnye kwakuphantse kwaziswa kum oko ngokwam ngoku kwaye ungandikholwa kuko oku sithi sodwa iziyatha wonke umntu uqhubisana nako oku ngokunjalo ndinemagazini evela kwihlelo lasejamani kwinkqubo phayana apho kuxelwa khona ngobuvangeli obenzekayo phayana kwibandla lamakatolika wonke umntu exhamla ehlele ejikeleze itafile yabona ke ndava ukuba iqela elise-Hong Kong belidlala phayana kwisquere sokuthengisela kwidolophu yasejamani ijazz ne-rock and roll andizazi zonke le miculo igqumzayo sekunjalo ke kuye yabhala abosozindaba bathi indlela engaqhelekanga yokuvakalisa ivangeli kaKristu ayiseyovangeli leyo yintlekisa ayovangeli enemiculo egqumzayo nejazz nayo yonke la ntshukumo kumele ukuba ibe ivangeli ayovangeli leyo yibhabheli kwaye abantu baziva kamnandi bengena kwimpembelelo yomoya elolwahlobo abafiki kwiingqondo zabo nakanye kwaye xa ngoko ufikele endaweni enomiyalezo oyinyaniso kaThixo bathi siyakulumkisa ngokuchasene nako oko ewe abantu balumkiswa kuloo nto kodwa yonke enye into ilungile ntanda kanye ngendlela ekwakuyiyo kumhla kaDaniel nakuwo wonke umnqophiso omdala nomnqophiso omtsha kushiyeka kulolo hlobo kude kube yile mini kulolo hlobo abo bayinxalenye ngenyaniso ebandla lika Thixo pileyo abathe bazalwa nguThixo baze bathwala ubomi obungcwele ngaphakathi kubo baba nemvelo kaYesu Kristu abanakuba naso nasinye isabelo kwesinye isenzo apho umchasi mKristu eyintloko. Bazawunika imbeko kuphela kuYesu Kristu njengentloko, bazithobe phantsi kwakhe kuphela, hayi omnye. Emva pha kwimihla kaDaniel, njengoba sixelelwa apha, uThixo wamenzela inceba waphendula imithandazo watyhila iimfihlelo. Ndizawufunda ngoku kuDaniel isahluko sesibini, inkolo amashumi amabini anesithandathu. Daniel sahluko sesibini, inkolo amashumi amabini anesithandathu. Waphendula ukumkani wathi kuDaniel, ogama linguBheletsatsari, unako na ukundazisa iphupha endilibonileyo nokutyhilwa kwalo? Waphendula uDaniel phambi kokumkani wathi, imfihlakalo ayibuzayo kumkani azinako ukumxelela ukumkani izilumko nabakhwitshi nezazi namatola. Nantso ke isiza oyena mqolo nokuqaqawula, kodwa ke kukho uThixo emazulwini ozityhilayo iimfihlakalo onokumazisa ukumkani uNebukadnetsare okuya kubakho ekupheleni kwemihla. Lilizwe elimangalisa elinjani! Kodwa kukho uThixo emazulwini otyhila iimfihlakalo. Ingaba imfihlelo kaThixo akumelanga ukuba ipheliswe kwimihla yethu? Ingaba imfihlelo yonke ayityhilwa ngana kuyisuka kwiGenesis uya kusityhilela? Kwaye ngubani wayityhilayo? Kukhona uThixo emazulwini otyhila iimfihlelo, kwaye lo Thixo usemazulwini uthe watyhila iimfihlelo kwixesha lethu ngokunjalo. Kodwa ezityhilelo zelizwi soloko zisiza kubaprofethi, hayi kwabo baxakekileyo eBhabheli behambisana nalonke udidi lwenkqubo uthe kwamiselwa bucala apha naphaya. Kodwa kuza kubantu benyaniso bakwaThixo abamiselwe ukuba bamisele kwangaphambili kubantu baThixo icebe lingcwele losindiso, kwaye ngokukhethekileyo oko kumalunga nexesha lesiphelo. Kumqolo wamashumi amathathu uDaniel yaxela uthi, kodwa mna le mfihlakalo ukuyityhilelwa kwam akungenxa yobulumko ndingaba nabo ngaphezu kwabo bonke abaphilileyo, kungenxa yokuze aziswe ukumkani ukutyhilwa kwalo. Uzazi izicamango zentliziyo yakho.
And shatter it. John on the island of Patmos did not see.
Asinongena kwinkcukacha ezinzulu ngakumbi apha, kodwa inye into eqinisekileyo njengoba uDaniel wawubona lo mfanekiso, intloko yegolide, isifuba neengalo zesilivero, isisu namathanga obhedu neenyawo zentsimbi nodongwe, siyayazi ngokupheleleyo ukuba ngasemva ubukumkani obune buzawuhla emhlabeni, kwakunyuka emhlabeni. Oku kwakungekho mdla ke malunga nezizokuqala zintathu, kodwa malunga neyokugqibela yesine eyawukuma ngonaphakade, lide ilitye njengoba sibonile apha, lizawuqhekeza livela ezintabeni lizokuhlasela esi statu lisityumze. UYohane kwisiqithi sasePatmos zange abubone izikumkani ezintathu zokuqala, nakanye wabona nje elgunya lokugqibela lesine lehlabathi esibona lingena phambi kwamehlo ethu ukutsho ke ubulawuli baseRoma zangabone ezintathu zokuqala nakanye ngokuba bekungekho kuthwala nakanye kwisithuba sokugqibela apho sisifumanayo sizifumana sikuko ngoku okanye apho kumele zibekho khona ngeli xesha. Ngela xesha kwakunyanzelekile ukubonisa ukuba la magunya amathathu azawuphumela kanjani, awudlula nakanjani ngokugqwesileyo. Sekunjalo kwakumalunga negunya lelizwe lokugqibela, kwaye andifuni uba ngusopolitiki apho, kodwa kwakubophelelekile ukuba kwenzeke ukuba okukhulu, ewe ndifuna usebenzisa eli gama lesilungu ubukhosi, ntoni igama lesijamani ngoku ubukhosi baseBritish, kwakubophelelekile ukuba chithachitheke ngoku. Ngokunjalo ubukhosi baseRussia ngoku bunezikhundla ezishumi nesihlanu, kumele buguqe nabo, yonke into kumele iguqe. Kutheni? Ukuze igunya elinye laseRoma likwazi ukungena. Akuyi kubakho magunya amaninzi abakhona ngexesha elinye, kuyabakho igunya elinye elineentloko ezaneleyo neempondo ezaneleyo phela, inye linye, hayi amagunya amathathu okanye amane. Ngoku yonke into kumele ngokulula nje ichithachitheke, ukuze eli linye elithi ngokwesiprofeto seBhayibhile liyawukuvuka kwakhona. Kwaye sikubona ngokucace kanjani apha oku kusenzeka nje phambi kwamehlo ethu, kwakukho, akusekho, kwaye kuyakhula kwakhona, ihlabathi lonke liyamangaliswa kuko. Hayi thina, thina sithi Nkosi, phambi kwamehlo ethu ilizwi lakho liyazaliseka. Singavakalisa ukuba sithi namhlanje esi sibhalo siyazaliseka phambi kwamehlo ethu. Ndiye ndaphinda endaweni ethile into umzana uBranham awayithethayo ngomhla weshumi nethoba kuMatshi kwinyanga yewaka elinamakhulu alithoba namashumi athandathu anesibini eTifton eGeorgia eMelika, xa bebuyisela impuma yeBerlin ubukhosi baseRoma buyawumiselwa kwakhona kwimida yakudala. Kwaye oko kuyenzeka phambi kwamehlo ethu, yonke into yenza ukuchithachitheka, yonke into yenza izikhubekiso ezithi zisuswe endleleni. Kwaye uyabona ke oko kuye kwabola kwangaphambile, kuyaphinde kuyahluma phambi kwamehlo ethu. Ngoku ungabi naxhala, yonke iEurope kubandakanya neSwitzerland iyawuba yinxalenye yakho, ngokuba kuko konke ke ngokwegeography kufundo lwemihlaba kuyinxalenye yesizwe. Ngokunjalo ungena kanye kwimida yobukhosi baseRoma, ewe iziphathi zaseSwiss azinanto yokwenza nephayana neVatican. Ngoko ke ungabi naxhala, ngoku jonga uThixo uyakuvumela okwenzeke phambi kwamehlo ethu. Kwaye nje uba umprofeti uDaniyeli wayefuna ukufumana ngela xesha ukuba kuthetha ukuthini na, ngoba ingelo phupha nje umntu ayenalo kuba etye kakhulu ebusuku, kodwa ayiliphupha eliqhagamshelene necebo elingcwele losindiso. Yiloo nto ke kwakumalunga nengcaciso ngokunjalo, yiloo nto kubhaliwe ngokunjalo eBhayibhileni, ngoba kubalulekile kuthi kweli xesha lesiphelo. Uyakholwa? Ewe, ngaphandle koko bekungena ukubhalwa eBhayibhileni. Kunintsi esinokuthetha apha kulo mxholo, mhlawumbi kwawumele sikumisele ngaphandle ekubhalweni kwakhona, ukuze sithi sibeke iinkcukacha kakuhle ngendlela yoba wonke umntu afumane imboniselo epheleleyo evakalayo. Kwaye undikholwe, uthathe ilizwi lam kuko oko, asikho isidingo sokuba unciphise into naphi na, yonke into ingena nje kakuhle kwindlela yeminyadala exesha lesiphelo. Sifikele ekupheleni kwamaxesha esiphelo, nabani na onqwenela ukuba asindiswe kumele akhawuleze. Omnye angakhala athi khawulezani nisindise imiphefumulo yenu. Ngoku namhla njengoba sele kwazisiwe sinenkonzo yobhaptizo lwamanzi. Ngokunyanzelekile kuthi ukuba siwutshintshe umxholo ngokukhawuleza nje, sitsho amazwi ambalwa malunga nobhaptizo lwamanzi ngokweBhayibhile. UYesu ngokwakhe wanika umyalelo omkhulu. Kubhaliwe kuMarko isahluko seshumi elinesithandathu. Ndithanda ukufunda phayana kuMarko isahluko seshumi elinesithandathu umqolo weshumi elinesine. Kamva wabonakaliswa kwabelishumi elinanye behleli ngasesithebeni, wakuncikiva ukungakholwa kwabo nobulukhuni bentliziyo zabo ngokuba bengakholwanga ngabo babe bembonile evukile. Wathi kubo, hambani niye kulo lonke ihlabathi nizivakalise iindaba ezilungileyo kuyo yonke indalo. Lo ukholiweyo wabhaptizwa osindiswa, keyena ongakholwanga kwenzekani kubo? Keyena ongakholwanga kokwenzekani? Lo ukholiweyo wabhaptizwa wosindiswa, keyena ongakholwanga wogwetywa. Ukungakholwa kuThixo yinto esisikhubekiso kakhulu, kubaluleke kakhulu, kukhulu ngaphezu kwa sonke isono esemhlabeni. Ukungakholwa kumenza uThixo ixoki. Akukholwa kwinto uThixo ayithethileyo, yiloo nto ukungakholwa kumele ngenyaniso kwaziwe njengesono esisingisele ekufeni. UYesu wathi, ukuba nikholwa niyakufela ezonweni zenu. Ewe, kwesiphi sono? Kwisono sokungakholwa. Abantu abagwetywa ngokuba bazalelwa esonweni, baphila esonweni, baze bohlulwa kuThixo. Abantu bayokugwetywa ngalaa mini ngokuba baye bahlale kungakholweni. Abakholwa ukuba uThixo waye ekuKristu elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi. Omnye kumele amkele olu xolelaniso lungcwele. Sisipho sobabalo esivela kuThixo wethu kuthi sonke. Yiloo nto ke ukholo ngokulula nje lunyanzelekile, ukholo oluvela kwilizwi likaThixo kwaye linoYesu Kristu njengomxholo, njengemboniselo, njengenqaku apho ukholo luthe labambelela khona njengeankile. Kwaye apha siyaxelelwa ukuba ivangeli iya kushunyayelwa kuyo yonke indalo kwaye bonke abakholwayo babhaptizwa bosindiswa. Hayi bawubhaptizwe kuqala, umhlambi nditsho nangokufefwa, engelo bhaptizo ke loo nto nakanye. Ubhaptizo kuthetha ukuthi ukungcwatywa noKristu, ngako ukuntywiliswa emanzini. Ngoko ke ngendlela umntu ofileyo angcwatywa ngayo, awufefi manzi ambalwa nje kwibunzi lomntu okanye ityiwa, uye umngcwabe. Ndiyakufundela ke oku kwabaseRoma isahluko sesithandathu ukuze wonke umntu azi ukuba yinto le ebhalwe eBhayibhileni. KwabaseRoma isahluko sesithandathu umqolo wesithathu. Andazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwayo kuKristu Yesu, sabhaptizelwa ekufeni kwakhe, ngoko ke sangcwatywa naye ngokubhaptizelwa ekufeni, ukuze nje ukuba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo uzuko loyise, sithi ngokunjalo nathi sihambe sinobomi obutsha. Okuqala kuza inguquko. Kuza uqiniseka kukhatshwa inguquko, uqaphele isono, uba nenhlungu yokuba uthe wabekela bucala uThixo nelizwi lakhe. Ngoku besikade sahluliwe kuThixo, saze saqaphela ukuba sidinga inceba. Mhlawumbi ndiye ndakutsho kumva nje kwimpuma Jamani, eyona nto embi ayikokuba abantu oku ke kubhekisele kuthi sonke bonile. Into embi le yokuba bafile ngokomoya kwaye abafuni ukuvuka baze baqaphele kuba balahlekile, bohluliwe kuThixo. Kwaye xa ucinga ngako, zinintsi iinkqubo zenkolo ezenziwayo ebantwini kwaye bonke baphumla beqinisekile. Qala kukhona ukubhaptizwa kweentsana, kube khona ukungqinwa, kube khona umthendeleko, kube khona okuninzi. Bone ke abantu balahlekisiwe kwaye abamiselwanga ukuba bavuke. Kungalo uvakaliso lwevangeli apho kuza khona uvuselelo, ukuze abantu baphaphame bavuke ekufeni kwabo bokomoya, bazi kuba balahlekile. Ngoko ke babize iNkosi kuba bafune usindiso noxolelo. Kakuhle kakuhle indoda yakwaThixo yakhe yathi intshumayelo kumele ishunyayelwe ngendlela apho abaphulaphuli bangakuva ubushushu besihoko abazawuya kuso ukuba abalwamkelanga usindiso. Mhlawumbi sithe sayigcina intshumayelo ngokusesikweni kakhulu, kumele siqaphele impembelelo ezigcweleyo zento eziyithethayo xa abantu besifa bengenanguquko enkosini, bengazalwanga ngokutsha ngawo umoya. Xa besifa bengenaThixo bayehlaba ezantsi, uyabona ke balahleka ngonaphakade kanaphakade. Ngokokuqala kuko konke nje luvakaliso lelizwi ukuba umntu aziqaphele phambi koThixo njengolahlekileyo, njengohlukene naye, njengogwetyiweyo nguye, egwetywe ngobulungisa. Emva koko sino Isaya isahluko samashumi amahlanu anesithathu phambi kwethu, wazithwala izono zethu wathabathela kuye ityala lethu, wathwala iintlungu zethu. Umvandedwa wethu sacinga ngulona obandezelwayo nguThixo, kodwa wathwala ityala lethu sonke. Kwakuthabathela kuye izono zethu zonke, ngamanxeba akhe saphiliswa. EGolgotha uThixo wenza isigqibo kuKristu, wasixolanisa kunye naye. Nabani na unqwenela ukuba asindiswe akanakuyidlula iGolgotha. Indlela edlula iGolgotha iyentshabalalweni, indlela eya eluzukweni idlule eGolgotha. UYesu indlela, inyaniso, ububomi. KumaHebhere siyafunda ukuba uvule le ndlela intsha iphilileyo, ivula thina ukutsho ke ngenyama yakhe, wava ubunzima wasifela khona ukuze abe yindlela yethu. Uyiyo le ndlela kwaye ulilo usango ngokunjalo ekumele ukuba singene ngalo ukuze sikwazi ukufika kwisiphelo sethu. Mhlobo othandekayo onqwenela ukuba ubhaptizwe ngokweBhayibhile namhlanje, eli lizwi makube kanti libhekisele kuwe, kwaye masivunyelwe ukuba sibuze lo mbuzo apha ngokuvulelekileyo. Kumele nje okulula kubuzwe ngokuba sinqweneli ukuba ikholwa elomileyo lingene emanzini lize liphume limanzi. Umbuzo uthi, ingaba wena onqwenela ungena kumnqophiso wesazela esilungileyo kunye noThixo namhlanje? Ingaba uthe ngokwakho wamkela waba namava ngokuxolelaniso kuKristu? Ingaba usifumene isiqinisekiso na esivela kuThixo njengoba kubhaliwe, umoya wakhe ungqinelana nomoya wethu ukuba sithe saba ngabantwana bakaThixo? Ingaba uthe ngesazelo esilungileyo wabunikela ubomi bakho kuThixo? Ingaba uthe waqala na ukulandela uYesu ngokuthobekileyo? Ingaba uyishiyile na indlela ephangaleleyo ukuze uhambe kwindlela emxinwa? Lena yimibuzo ekumele njengokulula sizibuze yona phambi koThixo, ngokuba asifuni ngenyaniso uba sibhaptize. Siyathanda ukubhaptiza, sithanda ukubhaptiza wonke umntu, kodwa kunjalo sifuna ukubhaptiza abo kuphela abathe bathabatha amanyathelo okuqala phambi koThixo, amanyathelo ekumele athathwe kwangaphambili. Kwaye uPetros wakwenza kwacaca kwintshumayelo yakhe yokuqala kumhla wePentekoste, guqukani nonke nibhaptizwe ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono, namkele isipho somoya oyingcwele. Umoya kaThixo uhla phezu kwabantu njengoba besiva intshumayelo, emva koko babe nokuzisola baguquke. Uguquka akunanto okwenza nokukhumbula. Uguquka imvakalelo yokuzisola okuziswa ngumoya, intlungu ekumele isidonse kwinzulu engaphakathi kwethu side sithi, Nkosi, ndiyaxolisa uba ndikwenze konke oku, yiba nenceba kum namunye. Ndixolele, namkele njengoba utshilo. Ndiza kuwe njengoko ndinjalo, ndamkele ngoku, uxole zonke izono zam, mhlawumbi ususe zonke izono zam, ndenze umntwana kaThixo. Ngokulula kumele ukuba abantu amelanga bakholwe nje, kumele babe nesazela abazangalo ekukholweni kuYesu Kristu njengenkosi yabo nomsindisi wabo. Kwaye nabani na ongeke njinjalo usenokwenza njalo ngoku. Xa uPetros wayishumayela, akho namnye kubantu abangamawaka amathathu ababengamakholwa, akho namnye owayongeziwe. Yayintshumayelo yokuqala abakhe bayiva ngelaa xesha. Umbuzo wawusithi, sithini na ukuze sisindiswe? Impendulo yayisithi, guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono, namkele isipho somoya oyingcwele. Singakufunda sonke sizifundele, ithi ngaloo mini, ngangcono ndiyifunde ukuze nonke nazi ukuba yinto ebhaliweyo le kwincwadi yezenzo. Izenzo isahluko sesibini, umqolo wamashumi amane ananye. Bathe ke ngoko abalamkele ilizwi lakhe ngovuyo babhaptizwa. Kongezelelwa ngaloo mini imiphefumlo engathi imawaka amathathu. Babengadingi ixesha lokuyicinga loo nto, bangadingi isithuba saxesha lomcimbi. Phantsi kovakaliso lwelizwi babedinga isigqibo esivela ngaphakathi kubo sikhokhelwa ngumoya kaThixo ukuba banikele ubomi babo kuThixo baze baguquke kuyo yonke into eyayingalunganga phambi kwabo, baze bayilandele iNkosi. Kwayabona kwakumalunga nabantu abangamawaka amathathu abaza elukholweni ngentshumayelo enye babhaptizwe. Namhla ndithanda ukomeleza wonke umntu apha ukuba abe likholwa. UThixo emva koko konke ukhona, awudingi ixesha lokuyicinga loo nto, uyabiza ngoku kwaye unokuza kanye nje. Akuyibakho mathuba ngcono apho ngoku. Namhla xa nithe nalive ilizwi lakhe, ningazenzi lukhuni iintliziyo zenu. Namhla njengangoku xa ethetha nathi esibiza ngoku, lixesha lethu loba size ngokuthi nabani oza kum. Andiyi kumlahlela ngaphandle. Bonke uba wandinike bona bayokuza kum. Ngoko ke kule yure yanga isiqhamo sokuvuba unzima esivele eGolgotha singahlanganiswa, ukuze abaninzi ngenyaniso bonke abangekenzi isigqibo sabo basithathele uKristu bangasenze sasigqibo ngoku ebukhoneni bukaThixo. UThixo ukhona, uyabiza, usidonsela kuye, ufuna ukuxolela, ufuna ukusamkela, ufuna ukusindisa ngenyaniso. Basinike ubomi obunginaphakade ngobaba lo lwakhe. Akekho umntu odinga ukuba abuye athi akukenzeki oko kum, kungenzeka ngoku kulamathuba. Singabanamava kunye noThixo, sidinga nje ukuqaphela ukuba lena yimeko ebaluleke kakhulu kwaye sisipho sobabalo esivela kuThixo wethu. Ke malunga nesenzo sobhaptizo, mhlawumbi ncaciso emfutshano ingonelisa nje konke ukucaca. KuMateyu isahluko samashumi amabini anesibhozo umqolo weshumi elinethoba, iNkosi yanika umyalelo ocacileyo: hambani ngoko niyokuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptizela egameni. Kwaye kumele siqaphele ngakumbi kumazwi alapha: egameni loYise, loNyana, loMoya oyingcwele, hayi udidi. Kodwa kuleli gama umntu ekumele abhaptizelwe kuyo, hayi izihloko naluphi olunye ubhaptizo. Ubhaptizo olungenagama alisebenzanga. Uyise, lizukise igama lakho othe wandinika lona, bagcine egameni lakho bawo. Konke ke kumalunga negama, yakulibiza igama lakho uba nguYesu ngokuba uya basindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Onke amahlelo asebenzisa ezi zihloko zithathu, kwaye andinqweneli uba ndidlulise umgwebo apha, kodwa apha kuhleli ngokunjalo ubunye babo. Ingaba benimamele kakuhle? Yinto ebamanyayo le ngokunjalo. Ngokunjalo bazalana ngokwemfundiso. Omnye wosopolitiki bethu uye wenza inqaku elilunge kakhulu. Into yandawonye ikhula ndawonye, kwaye ngoku into iyandawonye ngenyaniso iyakhula ndawonye. Onke amahlelo thetha ngokwemfundiso ukusuka kuThixo neziqo ezithathu ukuya kudidi oluthathu olusetyenziswe ekubhaptizeni kuya nakweminye imibandela zeza ndawonye ngokwemfundiso. Nokuba kwezinye izinto bafuna ukohluka, kodwa ngabandawonye, kwaye bexela ngokuphandle ukuba eli linqaku elibamanyayo bonke, bamanyene ngazo izihloko engazange zasetyenziswa nangomnye umpostile okanye umprofeti. Amadoda kwaThixo afumana isitshilelo ngawo uMoya oNgcwele uba igama elithi Yesu, igama elibhekisele kusindiso lwethu kumnqophiso omtsha, ligama elo uThixo azithile ngalo njengoyise nyana moyo ingcwele igama lika Yesu uImmanuel uThixo enathi ngoke kuncwadi yezenzo emva koko bonke abangabe bandla lenkosi babhaptizelwa egameni lenkosi uYesu Kristu ngoba elo ligama elisebenzayo ngenyaniso ngoku into yandawonye ikhula ndawonye bonke abazelwe nguThixo abazelwe ngokutsha bezelwe kwithembe eliphilileyo ngabemvelo enye njengomtshakazi nomyeni kwaye umtshakazi uthabatha igama lomyeni akathandabuzi uyalivuyela oko kwaye uzawubona njengoba sitshile okwangaphambili ukuba amanye amahlelo ahambisana nebandla elingumama walo beziva benikwimbeko ukuba bafunyanwe bexhamla kubo ngenyaniso inyweba ekhethekileyo abangazange bayinikwa ixesha elide ngoku ekugqibeleni emva kokuva ubunzima okuninzi bathe bakunikwa oko kulapho sibona khona isiqalekiso sawo onke amahlelo naphi na aphikho imvuselelo emva uba kuthe kwenzeka yalungiswa kwamiselwa imida emitsha iindlela ezitsha akusekho nkqubo yomoya nanamhlanje sibona amahlelo amaninzi abandakanywa njengeentombi zebandla elingumama wazo kwaye zibuyela esifubeni sikamama wazo ngokuba njengeentombi zifana ngokunjalo noomama bazo nalapha ke kule mbeko into yandawonye ikhula ndawonye kodwa ibandla likaThixo ophilileyo ibiziwe laphuma limanyiwe kunye noYesu Kristu intloko kwaye ngokunjalo kukhula ndawonye kunye naye naphakathi kwazo kwaye njengoba uPawulos ebhalile ngokucacileyo kwabaseKorinte manintsi amalungu kodwa mnye umzimba kuYesu Kristu inkosi yethu nje ekuvaleni sinye kuphela isicelo kubo bonke abo bangekabhaptizwa ngokweBhayibhile namhla ninalo ithuba ndiyanicela lithabatheni ithuba loba ninikele ubomi benu kuThixo nilandele emanyathelweni enkosi kuba niyishiye indlela ephangaleleyo ize nihambe indlela emxinwa esa ebomini kwisiqinisekiso soba uThixo uzixola izono zenu xa uYesu Kristu wafa emnqamlezweni eCalvary laze laphalala igazi lakhe lixabisekileyo elingcwele ngoko ke yamkela esi sipho sobabalo lukaThixo kwayanga le mini ingaba imini ekhethekileyo entle kubomi benu imini ozawujonga emva imini uThixo ayenzileyo ukuba akunike into elixabiso elimingo naphakade siza ekupheleni kwaye sithanda ukunika uzuko kuThixo sisonke amen masikumele ngeenyawo oku masithobeni iintloko zethu sishiyeke sime sinokuthandaza okuthuleyo phambi koThixo ndiyava ukuba namhlanje akukho kuphela awo baphakathi kwethu abafuna ukunikela ubomi babo kuThixo kokuqala kodwa kunjalo bakhona abo bafuna ukuphinda banikela ubomi babo kuThixo inkosi yabaza abangabayo kwaye nathi siyazazi kancinci ngokunjalo kwaye umntu ngamnye kuthi uyazi uyabona ukuba ume njani nangokokomoya ukuba ubomi bethu bunjani kuKristu ingaba ubungqina bethu kwabanye busilela bunjani, ukuba singaba kukhanya kwehlabathi na size sibe yityuwa yehlabathi, ukuba ingaba singaba ngamangqina akhe na esinokuxela ngaye into uThixo asenzele yona. Namhla masifumane lonke silithabathe lithuba sonke sizenkosini, noba ngamakholwa noba ngabo baba ngamakholwa nantoni na okanye nokuba uyintoni na. Namhla masize enkosini sinesicelo soba abe nenceba kuthi sonke ukuba sihlaziye umnqophiso wethu kunye naye, kuba senze isivumelwano esitsha ukuzinikela phambi kobuso bukaThixo, ukuze inkosi isamkele ngokupheleleyo ize okunjalo isisebenzise. Tanda, njengoba sibonile elizwini yonke into ngokupheleleyo yenzeka, iyimvelo yesiprofetho sexesha lesiphelo, yonke indlela isibhalo siyazaliseka phambi kwamehlo ethu. Siyakubona, siyakuva, siba namava ngakho amaxesha. Azange abaluleke ngendlela ayiyo njengoku. Nabana unqwenela ukumkhonza uThixo kumele aqale namhlanje ngomso ngabe liphelile ixesha. Siyathandaza, xolelanisani kunye noThixo, phumani kuyo yonke into yaseBhabheli, nizahlule nento engcolileyo ningayichukumisi, yitsho iNkosi. Niyakuba ngonyana neentombi kum, ndibe nguyise kuni. Nkosi ethandekayo noThixo, yenza oku kube inyaniso apha namhlanje yanga bonke abazelwe nguwe, asele bezelwe balive ilizwi lakho balilandele, ngokuba kubhaliwe ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam, ziyandazi nam ndiyazazi, kwaye ndizinika ubomi obungunaphakade. Nkosi, ndiyakubulela ngalo ngabo ubukho bakho ungqalileyo, ngalo ilizwi elikhatshwa ngumoya oyingcwele wakho, noxa lingavakali apha ngokushukumisayo kodwa sekunjalo ke ligqobhozela ngokunzulu kwiintliziyo zethu. Gqobhozela kuyo yonke into Thixo, umoya umphefumlo nobomi, kwaye kuyenzeka ngoku. Wena ndihlole Nkosi, uyazi ukuba izinto zime njani kuthi sonke, banenceba kuthi ususe konke ukungakholwa kwethu, usinike ukholo oluphilileyo elithelaziswa kuthi lilizwe eliphilileyo lentshumayelo ngawo umoya. Nkosi Thixo uSomandla, ngoku ndiyacela ngokukhethekileyo ukuba unike wonke umntu isibindi novuyo ba uzingqine bize phezu kwakho ba ukuze wena ubave, ukuze uphendule, usindise, usikelele, uze ubazise buqaqawulini. Nkosi siyakholwa ukuba uya ukwenje njalo. Haleluya, kulo igama lakho elinobuqaqawuli.